jizi. Najua to just spend time sana siku easy. Na stay awake, ndo dream zenu zi come true. Na come late, ndo plate zenu ziwe na food. Na niko backstage, ndo mwende my private school. Iroma, nyono me graduate na my diploma, but ni noma. Moments mimi natamani kuona, like your first smile, sadly sikuwa hapo. Your first laughter, sadly sikuwa hapo. Your first steps, sadly sikuwa hapo. Na even though I'm told ati umeanza kuwalk, pia meno inachungulia ati umeanza kutalk. Sai kuna moments kwa life, najua ganja iwezi bai. Msilale mapema leo na kamkwembia lullaby. Try to make it up now. Ikifika weekdays, niko tempted to wake you up. You saw my storybooks, Elsa na Frozen. Every single night, jua my heart is broken. As much as na sound excuse, ina nipo. Plus, iyo shule amazing, jua ina nido. And I feel I have failed you, the more than me. Iroma, ugro, uwe a man, more than me. My daughters mkue, like nana na my mama. Beautiful, strong, wasichana wa maana. Sai kuna moments kwa life, najua ganja iwezi bai. Mislale leo mapema na kamkwembia lullaby.